Ijwi rya Amerika igera mu mirenge itandukanye y'aka karere ka Ngororero yakunze guhura n'imihanda yangiritse ku buryo bugaragarira amaso. Kuhagera bisaba imodoka ifite ingufu, ibitari ibyo kubera isayo n'amateme yangiritse ahakwiyambazwa izindi ngufu. Bwana Emmanuel Nkurunziza wo mu kigero cy'imyaka 37 y'amavuko atuye mu kagari ka Rutagara mu murenge wa Muhanda, akora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto. Yarabwira Ijwi rya Amerika iby'imvune zishingiye ku mihanda mibi.
Iyo nkuru yo waranda umumotari ariko buriya nk'umunaniro mfite kandi n'umugenzi umwe natwaye, ariko umunaniro mfite bitewe n'umuhanda mubi. Reba nambaye bote, ubonye ukuntu nambaye ntawakira ko ndi umumotari, wagira mvuye mu murima. Umuhanda wo uratubangamiye cyane pe. Nk'ubu muno nuva ikinyabiziga abona kiri kuhagera ni moto, kandi moto ntiyapakira. Nuva imodoka zajyaga zizana imyaka muno, ariko buno nibura imodoka yarapakiraga nibura mu cy'umuntu hazaga imodoka eshatu.
Kuva mu itoka we yakugera hano umugenzi yishyura 180. Ubwo rero kugira upanga ngo uvuge ngo uvuye aha ngaha ngo ugiye ahantu mu mujyi ngo umenye ngo ahantu hari iterambere ngo uvuge ngo uzagera ku iterambere aba ari ikibazo.
Kubera iyi mihanda ubona abagenzi bakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bahora mu bakanishi.
Nawe mwahabonye mwabonye uko hameze, ntahananiwe, ariko nibura ibintu bimpombya mpora ndakoresha. Mbo icya gatatu bituma mbese ibintu binagira n'ahabihenze.
Hanze y'abakora imirimo yo gutwara abagenzi kuri moto, abahinzi n'aborozi nabo bavuga ko kugeza umusaruro ku masoko ari ingume.
Buriya nkino urabona higanze ubuhinzi kurusha ubucuruzi, ariko amashwagara n'amafumbire ntabwo bihagera mu buryo bworoshye. Ntabwo mbega unarebye buriya ntabwo bikihagera ho rwose. Icyifuzo twatanze ni uko badufasha umuhanda uhuza umurenge wa Muhanda ugahuza n'umurenge wa Kavumu, ariko uciye bihandaza ugaca ku Muhumyo Bugarura ugaca Rutagara ukagira muri Sovu. Uwo muhanda rwose bawukoze badukoreye pe.
Kuva muri santeri ya Kabaya werekeza kuri santeri ntoya ya Bihandagara mu murenge wa Muhanda n'imodoka byadufasha amasaha nk'abiri n'igice kubera kugenda turwana n'ubunyereri. Hari n'aho bisaba kubanza kuva mu modoka wiga uko watambuka utarenze umuhanda. Ogana Jean de Dieu Nshimiyimana ni umucuruzi wo muri santeri ya Bihandagara mu murenge wa Muhanda. Uyu wo mu kigero cy'imyaka 40 aravuga ko no ku babyeyi bagiye kubyarira kwa muganga bikunze kubabera ihurizo rikomeye,
cyane cyane abadamu babyarira mu nzu bakabasha n'amande bitewe n'umuhanda mubi. Kubyarira ubu ni 50 waba ubyariye no mu nzira, urabona kuva hano abantu umuntu bamuhetse mu ngobyi kumugeza ku kigo nderabuzima ni nk'amasaha arenga 3 cyangwa 4. Ikindi nk'ubu ngubu meya wacu kuza muto ntitumuzi, ntarakandagira hano muri santere, niyo aje mu murenge akarushya ku ruhande turiya hata mugasiza nyine batinya umuhanda ntibaje gusura abaturage.
Hari ababyeyi b'abagore bahamirira Ijwi rya Amerika ko mu bihe bitandukanye byakunze kubabera imbogamizi igihe babaga bafashwe n'ibise mu gicuku. Uyu ni madamu Venancia Nyirandiga w'imyaka 57 y'amavuko na mugenzi we Atanasia Nyirangendahimana w'imyaka 50 twasanze muri santere y'ubucuruzi ya Bihandagara.
Umuhanda ababyeyi ndiyo zidufasha hanini abenshi tubyarira mu mayeri, twagera ku bitaro bakaduca amande, kandi bakaba batakwinjira mu bitaro utaratanga ayo mande ufite uruhinja mu ntoki. Tukifuza ko umuhanda waba mwiza, ibinyabiziga bigacabona kugira ngo tubere ku kigo nderabuzima vuba. Ubu rero dukorera ubuvugizi bakatwegereza mbirase hano mu Bihandagara, ababyeyi barushaho kubyarira kwa muganga, ariko icyo kibazo mukatugira n'umuhanda ukaba mwiza kugira ngo byose bikemuke bijye ku murongo.
Mu kiganiro kigufi kuri telefone na Bwana Jean Maurice Habamenshi uyobora umurenge wa Muhanda yatubwiye ko iki kibazo bakizi kandi ko gisa n'icyita rusange muri Ngororero kubera ibiza bikunze kubibasira. Gusa ikibazo bazakivugutira umuti mu ngengo y'imari y'akarere y'umwaka utaha.
Cyane byose ni rusange mu karere ka Ngororero kubera ibiza. Ndabona hari imihanda myinshi cyane n'uriya wacu urimo ya Rutagara, ariko muri gahunda z'akarere harimo gushoza ubona ko bagenda bayisana. N'uriya urimo mu mihanda nayo igomba kuzasanwa wagira agendwe, cyane ko ari umuhanda waduhuzaga na Kavumu ugakomeza na Rutsiro. Twizera neza ko nkurikije akarere kuko birimo ikibazo kizakemuka.
Bwana Habamenshi akomeza avuga ko kugeza magingo y'ubuhahirane n'iyindi mirenge bwazambye kubera ikibazo cy'imihanda yangiritse. Asobanura ko kugeza ubu bigoye ko bahahirana n'akarere ka Rutsiro bahana imbibe, kandi ko no kugira ngo ibicuruzwa bibagereho biza bihenze cyane kubera imihanda yangiritse. Abaturage bagakomeza kurira yo kwarika bagaragaza ko birushaho kubaheza mu bwigunge.
Urabona kuva ku rubibi rwa Kabaya ugera ku rubibi rwa Kavumu iyo muri Sovu hose ikijyana cyose cyarakirangiye. Rero icyo cyamuhanda cyose gusa ni kiri mu mwijima. Rero n'ahandi baduca umugani ngo wanyu ngo ni mu mfuruka y'igihugu ntababazi, kuko nyine ntatwitabwaho badatubariza meya wacu niyo barutagara yize
ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero ngo tumenye ishusho rusange y'iki kibazo muri aka karere kose batubwiraga ko biriwe mu nama iza kurangira nijoro akarere ka Ngororero ni kamwe mu duherutse kwibasirwa n'ibiza byasenye ibikorwa remezo by'imihanda n'ibindi mu burengerazuba n'igihe twerekezaga mu murenge wa Muhanda twabonye imodoka ebyiri gusa imwe ya kamyoneti yikorera imizigo indi nayo bigaragara ko isa n'ikora mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro aha mu karere ka Ngororero kandi ni hamwe mu duce tubarizwamo ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bukorerwa mu nzuri za Gishwati aho ubuyobozi bwaho bubarura ko amatangana na 20% aturuka mu nzuri za Gishwati hakanaboneka imirima y'ibyayi isaba kubigeza ku ruganda rwa Gisovu ejo bagiye busa ijwi rya Amerika Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda.